Style Beats.
Yeah, bad boy Mr. B, Jose JB, natuko, step in.
Yeah. Asubuhi mi bado niko high, na maisha pia iko fine. Asubuhi mi bado niko high, mi bado niko fine, na wasupa pia wako fine.
Nafika kwa club kumeja, mademu wameja, maboyu wame stone, mimi nimevahi. Ukini cross, lasima nikufae, kama recross, kama overdose, wakenge on dose.
Wake up in the morning, shashamani good kush. Nice lady, baby how are you? How was your night? My night was so fine, so dope and so fresh. Leave it at that, let's go home. Have a nice party, have a nice drink. Yolo, you only live once, so B&B, I only live once, nigga.
Napikia beshte yangu omonti, nione kama nesa kunishika mali. Ni stone, msupa a stone, be a stone.
Nasi wote tuwe fine, asubuhi mi bado niko high.